bachikora mwandinga se nenga banange mufaza nyo mwindiriryo musaje wechitibwa ngaba munda ba okuburu mukazi bora gabanunga sanyasa nembe ko mamanga tabagara kansoke jibuze jambuzi banja nukulenga mwagala okulaba ekyabansinya wegendo nabe nibigo ebyo bijulule osabe n'ekizigo kyenkubulira naawe ekibuga sooka wejemweze nkunamyo ebyo byoyolesa nze sibyagala mwambale gomeso gyotule wali twolese enjawule y'abaka abasajja n'abasa mulabe bakyala tebwe munekedde okamala abaali banjeya bajje bandabe abadde omukyafu bamyamyansanga adigida naye bannango nyumira engoye wenjagala obenga buli omala emirimu gyo ne mu kisenge ky'obe muyonjo awo nno ndye nga byontegekedde nga njaganya naawe ofuna emirembe mutima naawe owekibuga mpanga ku kitiibwa nze balo njagala okyusa obeere n'empisa wano jjuuzi wanswaza nnyo olwampita kiraabu y'abakyala lwetugabula buli mukyala n'afukamira mu kitiibwa nga bawa babbaawe empongo z'enkoko naye gwe munnange n'okikinala ng'ondiisa gula ebiwoluwombo n'omunjira n'ensola okamala n'ejjusa nekyandeeteeyo ate munnange n'oteetonda ebyo olunaabimala byonna bye mbagambye bakyala ali bancayali bawa